I see no one a man. I see no kiddie again.
Sky.
Talk to them.
Pussy sani kama chizi kana ganja. Ela. Sone kama na kupanga. Pang, pang. Siwezi kukupanga. Sako ni michosho maisha kutanga tanga. Ya poliziki Mungu peke ndo napanga. Nikikukosa we. Nitaenda hata tanga. Tanga, tanga. Kwenda kujiganga. Siwezi kukubali. Mikuzidiwa ujani.
Sexy little girl with a body fine, fine, fine. Love it where you bend your body, where you wine, wine, wine. Press for my body cause this a right time. So you bend for my body, never yeah. Me a waste time yeah. Chin up on the rhythm, every girl a wine, wine, wine. Red sun a say so, every girl a mine, mine. Could a fat, could a slim, yeah. Me a love a girl wine yeah. Every girl around yeah. Here, a fi bust a right wine. So, boom. Girl a land a body for my body like boom. Girl a sink a body for my body like boom. Chin up on the rhythm, every girl a start groove.
Basi fanya basi tuonane. Swaze kusu pesa mina momane. Chino wana mani ino slogane. Fanya kukubali ni kwe kendane. Basi fanya basi tuonane. Swaze kusu pesa mina momane. Chino wana mani ino slogane. Fanya kukubali ni kwe kendane.
Make me feel so fine mm. You make me feel so fine.
Bada bing, bada boom, ting-a-ling-a-ling. Shake, shake your pum pum, bounce, let me see. Dance it for me, show me your body. Whatever you need, baby, call me your daddy. Nikupe eno mai, wana nitazigidi. Nikupe mapenzi, ya nukwenda shure digiri. Mana nipo kama msukure, sedewe sisi kiu. Navyo move, kuna kule makili kili. Kachili, kachili, saga.
Saga.
Na shepu bonge la dada.
Dada.
Kaba, kaba, watu kaya faba. Mada, mada, kapigwa shaba. Mwanamke muwaji we, mwili unateleza kama kamugi umaji we. Mwanamke unakipaji we, kwenye meza, kwenye kochi, kwenye ngazi yeah.
Basi fanya basi tuonane, swaze kusu pesa mina momane. Chino wanamani ino slogane, fanya kukubali ni kwe kendane. Basi fanya basi tuonane, swaze kusu pesa mina momane. Chino wanamani ino slogane, fanya kukubali ni kwe kendane.
Make me feel so fine.